Moɗe garke on kettinoma bum suka mator studio kala goddanta on kecciro mun ko hobol ji ay samad de munde Umar hama fofma Umar
Aissatu jam woni habaro en gaddanta ay hande la sara alalo
der habaru didi hande ni en puddira do batu jodo halen ko do wadani suka ummator nota be cinga company ji ko mabbe der yotara pindino meden men jay ton en mata mai der departement kanche region zender ton pe waddu de tariki mamman sagiru usman suka ummator chonno attay hana wakati men kantrana en fujoji men ko cinino balli Bannirawo laso e jeego o lewru mars fedde leydi niger hawjina filla kampaniiji suka ummator sirike battu jooɗo haale no watta ɓe joƴƴina kampaniiji ko e maɓɓe
laawol kampaniiji ko sukaaɓe ummatore ɗo e ndendir niger no tawda e caɗaale ko laati kan woni mana battu jooɗo kaale ngu en kettino ko olivier asog baabi waddi firta e ɗengal fulfulde
yeru no haaruna saybo murtala jom gollude hoore muɗum holliri ɗiɗo batuuji no hokkamɓe keɓa kibaruuji goongaji dow fi golle maɓɓe ɗe endam omo holla ɗum woni caɗaale
Les entrepreneurs aujourd'hui.
Jom en campagne de handembe. Ravan in tang, milima kenanim e ujunaji njetato jom en campagne. Davidu se kewama wana nonom. Gan, noye, dohemre peche chapande tati, tang, hepte nder campagne. Kesi ding, no hepa golude le wakati dubi didi aranidi.
Deux premières années.
Bago ta nan wadi, sukabi umator yoga mape, hulata nade gole den endang. Mohamedou Boubacar, goto e mape, nahalo dene sabi, kowari foti.
Dow fi gollirɗeji ɗi sukaɓe ummatore cingi iɗum hokka kan du fottude himɓe mawɓe jomɓe campaniji kase iɗum ɓeydana kan annal ko watta mi singa campani hoore am
pour créer mon propre entreprise aussi
eley battu jooɗo kaale gaɗaɗo o kamɓe sukaɓe ummatore ɓe kettirege fa woɗi hooreɓe ɓen endan ko andini ɓe dow fi ko andi ɗum endam ɓe kolli wiide kamɓe sukaɓeɓe ni hunde endan laatine keɓe weltare sanne e faam dow fi no watta ko golleji mabɓe ɗi endan jaha
sajan ton en dogon duusi duudal sukaɓe worɓe ɓe duuɓi sappo e nayi yaade sappo e jeego eɓe cutta janɗe eɓe conna kamɓe keɓa ɓe kuntira haajuji maɓɓe
ɗum kay gonga no hannde dabar heyre nde ɓe gatta ɓe kaɓɓatana ɓoggol e jamdi diina mo haɓɓude e kente maɓɓe no daasa e leydi
bannirawo sarusi kawjiɗo dow fi burnan sukaɓe famarɓe o wi'i golle ɗe no mbawi waddande ɓe saɗormaji min kettino ko bannimen lildo men abdoulasis ɗayuma ko ɗum firti ɗengal fulfulde
sukaɓe worɓe eɓe jii'e ɗo boli le gallu dogan duci kañe nokku to tundiji yuppete ɗum ndu konnani gam batte ɓe jaaɓe tewtowa jamɗe nani sukaɓe jeego lattiɓe subaka o ɓe dawi yaade filowade ɗeɗo jamɗe nder maɓɓe nan mbiteɗo Abdoulahi Mokhtar omo famina en noyi ɓe tewtirto ɗeɗo kulle
ɗo min gartana hoccude jamɗe kiɗɗe nde ɗuuɗi min conna kilo goto miɗen conna ɗum buuɗi laso nder ñalawma niɗɗo no wawi heɓde buuɗi keme ɗiɗi mi wowayi nawnade nder gollal ngal amma woɓɓe no nawno nder muɗum wuuro gon min ƴuwa e warde
ɓe sukaɓe worɓe ɗe farrati mawɗoɓe gonɓe gaɗa ɗum yeruno Amadou Sadio gollowo no endal e sarusi kawjiɗo fi ko darto sukaɓe kañum e rewɓe département mo dogan duci
le risque cou d'abord
faritere ko tawa nder mo guinanɗam fuu no jamɓe kiɗɗe noon ɓeɓe goni e hoccude so ɗum nawni suka no wawi waɗande ɗum tetanos ndenade ko darta fi o min gollida e gollirɗe kewɗe sarusiji ɗi bawɗe du suudu kiite commissariat policeji gendarmerie min kalde e maɓɓe gam heɓande o fi mo sola
phénomène s'arrête
yerno himɓe hewɓe ƴewtintoɓe hollirɓe mbi ngalɗo gollal ko hani woni ngal fondite heɓa kamɓe sukaɓe endan ɓe keɓa koɓe kinni ɓe jooɗo wuroji maɓɓe toɓe naata piyol bara e garbinol
aysa gam moƴƴintinde ngal gollal sukaɓe ummatore sonnoɓe téléphone oji ɓe département birnin ko ni gaɗi hawritere jeɗɗire wittinde nde
gollal ngal ni hokkiɓe laawol waɗɗude lumako kamɓe keɓa ɓe boɗɗo saɗormaji kowonnowaɗa min kettino ko Moussa Abdoul Nasser ardiɗo fedde de enda haalande bannima Asmana Moussa Arzika
ɗiɗi tallamorokoa
moƴƴinde jonde hakkude ɓiɓɓe adamaɓe ɗum saabi komin joƴƴinde ɗo fedde ɗum ndu konna min jiɗan tawe coodo téléphone nde gallure koni ɗo endan sodiraɓe hakkille fo kingo min durwanndu wattu fof ko aadilako mi heƴa hakkude himɓe feste joomum ene sodugol ngol heɓa ko yiɗi min ƴeewana min gatta komin moƴƴinana ɗum heɓa welto e dow ko soodi ɗum endan min saabi min mbi min joƴƴinan laabi watta ko tawe coodo e cotto fuu tokka laabi ɗi endan heɓa aadilaru nde jooɗo so ɗum wonno koro komin joƴƴinde ɗo fedde gam batte nde walla nardal heɓo satu Allah
bandirajo kuma wakkati yewtere pindiol meɗen no en jeyi ton en matama e nder département Kancéré juin zender men gadda e tarik suka ummator duuɓi makko capanɗe tati e ɗiɗi emo waɗa golleji cottol attaye emo heɓa emo huntira hajuji makko min kettino tariki makko e Habibu Sarki Sale ko waddi ko ɗum firtiɗengal fulfulde
o walana duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi suka ummatore o dewli imo wodi ɓiɗɗo goto o accana ekol illa kala suji tati o haɓɓi anniya waɗugo golle hoore makko fero diri e ummatore gon ɓe wuro Kanti mamman sagiru sottatana attayi duuɓi sappo e ɗiɗi ni ko imo waɗa gollal gal gollal gal waddantamo fini allah fuu keme tati e capanɗe joyi
saboda
woɓɓe no ƴeewa neɗɗo no janɗo non hano an gorko ndara wadde lumako pamaru caɗale no godi amma jamiroje am woni soni wiyam sukaɓe ummatore non no dangare mawɓe nen ɗum latani leydi ndeni jomum darake tefude allah no wallan
inchallah daksam
fuhe saɗra maji ɗi mamman sagiru wonno yi'a nder golle ɗe imo watta daane yaago e ummatore
to ko ɗum dakapta
ceede loore ko neɗɗo yoɓata yaade nder leyɗe yasin tefoyde anda sakono heɓanna heɓta gam fey ɗo nder leydi ma nde a tefi allah no wawi wallude ma amma sayto kolluɗa muñal ndeni miɗen gaɗa lumako amin gonga watte nder mum to ɗum fuu ɗum warana neɗɗo nder koyirga ɗiɗaɓen no tilsiɗa mawɓe no e nangande
sonnowo attayi o no watti sembe sanne gam heɓugo ɓan no waɗan sukaɓe ummatore gon ɓe wuro Kanti ɓe pamanayi caɗale gonɗe nder jaki leyɗe jananɗe paama
har ko darta fijoo coñino ɓalle sey kettinoɗen ko Soumana Amadou firti ɗengal fulfulde
basket bal ko waɗite juuɗe ɓe Rwanda wiyeteɓe REG heɓo jamaku e dow pottal ko leyɗe yanange Afrique ko waɗa balɗe sappo to ene Dakar leydi Sénégal kamɓe ɓen ɓe pottoon e IS Monastir tondan Kigali Slack kañum e AS Salé pottoon saabu so ƴeewam AS Salé o heɓi laawol timmode basket Africa League gayi leydi Maroc ɗi enani atalata o wonno koɓe jaali gayiɗi Sénégal indetirte Dakar Université Club ɓe keɓi capanɗe jeena e gohom ɓeydu kono heɓi capanɗe jeetati e jeegom koɓe gaɗi arena jam ñaajo kilo capanɗe tati woni hakkunde muɗum e gallude laamorde Sénégal noga e nayyi warde noga e jeena lewru mars tone nokshot gallude laamorde leydi Mauritanie lettol bal hawri pelle kewɗe ɗundugam batte sigilade tewtol coupe mbiteɗo kan ko duɓinaɗiɗe noga e tati ko wattetena Côte d'Ivoire leydi Niger no tawa e leyɗe pottirto enɗa ɓe gaɗi pottanɗe tati ɓe jaalama gotel ngel dukonɗan ɓe jaalodiraka gotel ngel todu konɗan ɓe jaali noon endan fedde lato bal ɓe ɓuura duuɓi noga e tati ɓe Mauritanie
ɗomin kantane o habaruji amen sukaɓematore mi yetti kettinaki on kettinimen nden ki ɗettinaki habaruji o ñoon dola e rtettati ɗumma jewon joɓata buuɗi bagoto sege ciire godi on kiyari